Tusawa kama ni sheshe watapagawa upagawa yani tuko fule kikosi wanya mwezi wadosi Mr. Hennessy DJ Declan you my 001 fanya hala hala sote tuko sawa wendo nachelewa yani full kujachi ya hanyo mwagerazi sema awalete leo walete tumejiko kiki
Simindo Kenyan boy, niko na Sudi boy aya Chocho kwa chocho mipaka yote Waje wa soko tei pepete walete aya Waje kadalika, kwenye meza yetu tumejazalika aya Vichwa vimeharibika, hapa full sheshe hakuna kuzima aya Mika pombe, pombe, glass chest tugonge Vidonge, ice, steam, steam zipande Fanya hala hala, sote tuko sawa Wendo nachelewa Kujirusha leo
Sema awalete